Chindo kuwinda Subiri mzoga Mamisto kwa jet next year inshallah inshallah Lazima ni osi eka bidi inshallah 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 Na wakikosa kuona Wezi kosa kusikia Kama una chuki wewe ni mblei na tuwezi bonga buda cheers Inshallah 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 Inshallah, inshallah. Hey. Nobody opened the doors for us. All I needed was a dope chorus. Sing along when I'm on stage. Always ready for a contest. Kile nasaka ni profit. I see the future like a prophet. So ni lazima ni confess. Naweka imani kwa process. Ganji kikam ni shamba na chopa ni buruke bila mabawa. Mandugu zangu tuko njaa nao ndo tukipata tunagawa. TK, TK, leta depo kani feature unataka. Easy, easy, mistari zangu zinajaza kurasa. Level up ndo tu engage. I don't care, mini renegade. Mindset ya kuelevate. Rap sahi mini heavyweight Mini pro but na maintain Ama chano na complain Mungu bariki mandugu zangu Tuli make it on top of the food chain Mamisto kwa jet next year inshallah inshallah Lazima ni osi eka bidi inshallah 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 Na wakikosa kuona Wezi kosa kusikia Kama una chuki wewe ni mblei na tuwezi bonga buda cheers Inshallah 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 hey. I wanna shine I wanna prosper I hope on a beat straight finessing hakuna kuchoch Bishana na mimi hiyo ni kesi hakuna kubonga Busy kwa jiji kata bolem na city yop Yo I wanna shine I wanna prosper I hope on a beat straight finessing hakuna kuchoch Bishana na mimi hiyo ni kesi hakuna kubonga Busy kwa jiji kata bolem na city yop Yo but I got the keys kama wuchi Luku ni fiti ni fresh ni zi Jangili tangu ni kwa getini Lakini sahi miki yote jamii Take time na usome dalili Funga mdomo na ufungue akili Majabu ni brida kose kuosa Ni kama jue kose kuchomoza Inshallah inshallah Mola tulinde tukisaka hizi manoti Inshallah inshallah Kusota ni ngori na inaletaga mikosi Inshallah inshallah Mama lisema subira ndo uvu taheri Inshallah inshallah All this sight na bado misi kwa kotele Mamita kwa jet next year inshallah inshallah Lazima ni osi eka bidi inshallah 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 Na wakikosa kuona Wezi kosa kusikia Kama una chuki wewe ni mblei na tuwezi bonga buda cheers Inshallah 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 Yo clue 29 Shuma kukwila subiri mzauka